Amahubo 136 verse 1. Bongani uJehova ngoba muhle, ngoba umusa wakhe umphakade. Verse 2. Bongani uNkulunkulu wawo uNkulunkulu, ngoba umusa wakhe umphakade. Verse 3. Bongani iNkosi yamakhosi, ngoba umusa wayo umphakade. Verse 4. Yona engoyedwa owenza imangaliso ezinkulu, ngoba umusa wakhe umphakade. Verse 5. Owenzile izulu ngokuhlakanipha, ngoba umusa wakhe umphakade. Verse 6. Owendlala umhlaba phezu kwamanzi, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 7. Owenza izinkanyiso ezinkulu, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 8. Ilanga kuba libuse emini, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 9. Inyanga nezinkanyezi kuba zibuse ebusuku, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 10. Owashaya eGibhithe amazibulo alo, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 11. Owamkhipha u-Israyeli phakathi kwabo, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 12. Ngesandla esinamanga nangengalo elungileyo, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 13. Owahlonisa kabili ulwandle lubomvu, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 14. Owawelisa u-Israyeli phakathi kwalo, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 15. Owachitha uFaro nempi yakhe elwandle lubomvu, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 16. Owahola abantu bakhe ehlane, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 17. Owashaya amakhosi amakhulu, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 18. Owabulala amakhosi adumileyo, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 19. USihoni inkosi yama-Amori, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 20. No-Og inkosi yaseBhashani, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 21. Owanika izwe labo laba yifa, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 22. Laba yifa lika-Israyeli inceku yakhe, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 23. Owasikhumbula sisephansi, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 24. Owasikhulule izitheni zethu, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 25. Onika inyama yonke ukudla, ngokuba umusa wakhe umphakade. Verse 26. Bongani uNkulunkulu wezulu, ngokuba umusa wakhe umphakade.